must you got green, yeah, yeah.
Hey.
Got you beat. Show them you a biggie boy. Waonyeshe sijiwezi kwako niko hoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi. You make me feel ulala. Nichizishe niwe goi goi. Nipeleke nirudishe niwe wakotoi. Nilekeze niamrishe kwako sichomoi. You make me feel ulala. Kwa bet michezo ya mito. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lami wako mwadiko. Ding ding dong, moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Pigwa na shoti, ukinigusaka moyo. Kana kwa gaka maka, mepigwa na shoti. Ulivo mutemu kama chokoleti. Nikilamba na imba
ulala.
Uwe mzuri kamdori yeti. Kila nikikuna na imba
ulala.
Namuna simbaka yuko Linton. Kule DM tampiga nyundom. Na nyumbani neka swimming pool. Sunapenda kogelea. Uwe mtoto kamtanga. Kato kama jini jini.
Ooh,
unanikosha koka shanga. Si banduku shane piga pini.
Ding ding dong, moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ooh.